Kabiongo kakwe kadifu apote ni zero. Sina the other day mchikuru wakadikeka jele mibiyo. Patina for tonight. Pante po what you like. Tuende paka mubu mfiso loshi like.
Wani ane babadida kabunga na katula mkwanisha shani. Kule bombesho kupiba delo kusai sanga nomba mumazali. Kuna makule samba mumukaka. Shush mamanish wa mkaka.
Sabika poswa ine jisote
kumbadwa. Music chat.co.